Christ, he
mule e dabali ban Kim Jong-un ka ko la.
Really, he's got a great personality.
Tiɲɛ la, mɔgɔ y'a bɛɛ a la. A ɲɛnabɔlen, a joli ka di, fo ka bɛn na wane dɔ fana. A bi a ka jamanadenw fɛ, o ma bali na, nka a ka jamanadenw kanu bɛ a dusukun kɔnɔ. O fana na, ne hakilina ye ko ɲumanba de daminɛna nin ye. An bɛna fiɲɛ mun don baaraw la kari kore kɛɲɛkan fan jamana la. O baaraw bɛna kɔrɔ cɛ i kɔrɔ, ani fɛn caman wɛrɛw bɛna bolo da ka fara gɛlɛyaw wɛrɛ minnu tora kɔ. I y'a faamuya, a donnen don k'i sen don na kore kɛɲɛka kow la. Ayiwa Greta, ka ɲɛ sɔrɔ kumaɲɔgɔnya tɔ la, nafa ka bɔ maa caman ye. Dɔw ye n wele. U ye bataki ci ma an bi i deli i be se k'a latigɛ wa an sɔnn'a ma maa baa caaman fana minnu fatora kore balawu la o kama nin ye fɛn barikamama ye
So you put the human rights
e kelen kɔfɛ ka buna adamadenya hakɛw sabatili koɲɛ da a ɲɛkɔrɔ a ye mun de fɔ
very well I mean we
kosɛbɛ n b'a fɛ k'a fɔ a waati bɛɛ la an kumana fiɲɛmugujuguw lakari kan nka an kumana fɛn wɛrɛw caaman kan i n'a fɔ maya hakɛw ani gɛlɛya wɛrɛ minnu tora k'o lanati o tun ye lasiriba ye a ko sɛbɛnna gafe kɔnɔ an y'u don gafe kɔnɔ ani ka fɛn nafama caaman wɛrɛ don a gafe kɔnɔna la fɛn min bonyana maa hakiliw ma minnu tun sigilen tɛ a ka boloda
far beyond what anyone thought was going to happen.
Give me some sort of behind the scenes.
I be se ka dɔ fɔ n ye aw ka ɲɔgɔn ye la wa. A ye bagabaga wa walima e y'a bagabaga. Aw ka kuma falenfalenw kɛra mun ye.
3 months really and we've been dealing.
Ayi dankan tɛ anw tun bɛ kalo saba kumaɲɔgɔnyaw la minnu bolodara anw ka lasigidenw bolo minnu cɛla cidenya ɲɛma Mike Pompeo min ye baara ɲuman boloda ni. O la an tun bɛ a taga segu wagatiw la ani anw ye ɲɔgɔn tun bɛ bi anw ka faamuyali bɛnna kabini kumaɲɔgɔnya daminɛ la. Ni y'a dɔn ko nin y'a nɛgɛɲɛ 25nan ma sunɔgɔ o waati bɛɛ la a ɲɔgɔnyew janyana nka n be se ka n kun kɔrɔta o ye taabolo jutigɛlen y'a faamuya a tun be se ka laban ni balawu ye min na maa ba yirika o kasara tun be se ka i yɛrɛ be kore kɛɲɛka dɔn kosɛbɛ sewu sigida mɔgɔw ye miliyɔn 28 ye minnu cɛla miliyɔn laban tun be bɔnɛ u niw la nka an labanna ni bɛnkan ye
All right, what about our troops?
An ka lakanabagaw ka kuɲɛ dun. Yala u bena to kore wuruduguyanfan jamana kan wa?
Awɔ, u be to yen nɔ. An ma kuma o kan, a kɔrɔfɔ fana ma kɛ. An bena kɛlɛ labɛnw an'a wulikajɔw dan sigibaw a musaka ka bon. I b'a dɔn an be yɔrɔ min na. Katugu fɔlɔ mɔgɔlaɲini don ani fana b'a fɛ k'a waleya. Hakili la u nisɔndiyara n ka laɲini fɛ. Baw kolaɲini don a sɔngɔ ye nafoloba de ye. An tɛna o kɛ ka masɔrɔ kumaɲɔgɔn danaya ka
What brought him to the table this time?
Jamanatigi Kim, anana ni mun hakilinaw ye aw ka sigi ka fɔ kɔnɔna la san caman gɛlɛyaw kɔfɛ.
Well, actually, I don't think there's been too much saber. Ma da la ni bagabagali caman kɛra. Ka taabolo ye masuni kumabaliya. Ŋaniya ma jira ne hakilila a kɛlɛ kumakanw kan tun girinyara kosɛbɛ tiɲɛ la a waleyali tun ka kone cogo min na. Nin fana maa caman miiriya la ma ko ɲuman boloda nin nka hakilila n'o tun ma kɛ a tun tɛna se nin na bi. Fan wɛrɛ fɛ a tun bɛ a fɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka fɛn dɔ bolomada.
I n'a fɔ mun.
Katugu a b'a dɔn ko an bɛ anw sɛbɛ de la. Ma da la n'o tun kɛra la fɔlɔ. Ne hakili la fɔlɔ la maaw tun tɛ kelen ye o fana n'a ma ɲɛ sɔrɔ. Nka a kɔni bɛ a kalama ko an bɛ a fɛ ka kow ɲɛnabɔ. An ka kan k'o sira taama ani k'a waleya. Sisan na an bɛ o baaraw de la. I b'a dɔn fana a tɛ waati jan bɔ a bɛ se k'a fɔ fana ka ne y'a dɔn fɔlɔ la anw m'an kumakanw taabolo o nɔgɔya fewu kore kɛɲɛka jamana ko la nka an ye an bolonɔ bila gafela bi min faranfasiya a n'a bonya ka bon ni fɛn min tun sigilen tɛ a tun tɛ maa si hakili la ko o tun be se ka boloda
What do you think he thought?
I think he liked me. A tagalen kofe.
I think he liked me.
Hakila nko jara e afana ko kadi ani be lawale famia ya don aussi ban ka fo ko ni ma farindo ma farmando walma farinyara ka se nga ambena kosola hakima do abe aka jamana deu ani faso fe abe minta ton chaman la ni o de kama abe ka nke
but he
ga aya ka jamana deu toro ka ubla komala obeko fe ebolo abaka jamana deu fɛ.
alajɛ a bɛ ka min kɛ ani n'i y'a mafilɛ a yɛra cogo min na a ka laɲini waleyali la nka tiɲɛna n bɛ bi fɛ ani sini fɛ ani mun kɛra dɔgɔkun fila tɛmɛnen la ka tugu o ye a wagati min kɔnɔ a ko bɛɛ daminɛna walasa kɛlɛkumakan tɛ ɲangili bere fana tɛ ɲangili bere tun ye fɛn belebele ye nka u bɛ to sen na fo fiɲɛmugujugu walima maramafɛnw o lakarali baaraw ka kɔrɔ cɛ.
Because this is Voice of America.
Voice of America, o bɛ lamɛn kosɛbɛ kore kɛɲɛ ka yanfan jamanadenw fɛ u ka jamana kan. I bɛ se ka mun de f'u ye nin waati in na.
Ayiwa, an hakili la nin ye maa ye min ka dusukɔnɔta ka bon u ma. A bɛ a fɛ ka ɲumanya kɛ u ye ani ka u ladon. An ka ko bɛnna i bɛ n hakilila faamuya ɲɔgɔn bɛn ko la sɛbɛ don kosɛbɛ. N bɛ maa caman dɔn ni aw bɛnnen tɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ a tɛ ɲɛnabɔ. Nin donna kabini a daminɛ an ko jara ɲɔgɔn ye n kumana a kan o fana na n ka miiri la fɛn ɲumanbaw bɛna kɛ kore kɛɲɛ ka jamana ye.
Mr. President, nice to see you.
Jamanatigi, I yeli jara nye kosɛbɛ ka bɔ fo Washington.
O ye tiɲɛ ye a waati janyana n'i sera yɔrɔ dɔ la n bɛ a ɲinina ka sunɔgɔ i y'a faamuya ka fiɲɛ minɛ dɔɔni.
N b'a fɔ ko ka segin ni i ɲuman ye Ameriki jamana kan.
I ni ce Greta nin ye kuma yɛlɛmaba ye.